Nikuulize swali, umai DM dem hujui kuthrow lines zako
Kutupa lines.
Eh.
Before I answer this question.
Tuonge tu kweli.
No. Before I answer this question. Mic testing. 1, 2. Mic testing. Woof woof. Are you ready?
I was born ready.
Insert intro here.
Say, que me gusta.
Greetings from the land of MB and I podcast.
Yes.
And as you can tell from the word, yes, somebody is back on the pod.
Guess who's back? Hey, atamelia huku nje.
Atamelia ni.
Ah, people have missed me, bala. Hey.
But upendwi.
Your boy is back.
Unajua manze, it was good not having you, but...
Nakwenda huko.
Wana hizi ma differences zetu. Karibu tuseparate hapa, but tumekuwa na intermediaries. Bana tuliketishwa chini tukafanyiwa therapy kidogo.
Sijui mbona una sugarcoat. In short, uliona hii podcast bila Victor, hakuna bali tunaenda.
Unajua,
we are going nowhere.
We can go very far without you. Ni vile tu nimekuhurumia manze. Nikaona bana, when you my blood. Nikona mazee utateseka huku inje ma. Utalia tu bure. Utaingia depression bure. Saa mazee nikakuhurumia nikasema mazee, I need to give you a chance. One more time, man. Another chance. Ujota tunambuanga, our God is a God of another chance. Sasa hata mimi ni Caleb of another chance. So bro mazee, don't fuck it up this time. Oh sorry. Beep. Tuliambu promote your content. usiharibu this time bana. Kwaache lakini bana.
Yes, mimi niko fiti bana. Siku dhani naweza miss ku record podcast.
Podcasting tu ni addictive somehow.
Bana nilikuwa tu last week Monday Tuesday hapo. Sunday fiki bana.
Sunday fiki wanze.
To record the podcast.
Hadi ile week nili miss podcast bana. Hiyo week mzima nilikuwa napanga tu content yani. Kuja kusema hivi na hivi na hivi. Ukishazoea ku record podcast.
Inakuingia tu.
Una miss your feeling.
It's fun.
It's really fun. I love like unachikivile the first few weeks ilikuwa na some sort of pressure. Oh. Like the first two, three episodes hivi. Sai, hata tunakujanga like, hata tu plan vya tunarekord.
Hakuna kuplan.
Uneka tu mic, shika mic, tuwe tuonge.
Mic ready, nini, mic, testing, nini.
Tuende, kaende.
Here we go.
Manze, but...
Actually, the only episode enya tukufanya full like, mwanzo hadi mwisho tuka break in episode 1.
Episode 1, yeah.
Since then, tunanzanga. Like, no adi breaks. Mwisho. No cutting. Yeah. No nothing. 1 hour. Adi mwisho.
Kabisa. I think tumepata the groove of it. Tusha ingia kwa system vizuri sana. And giving you the best pod in the 254. Nana napinga hiyo sasa?
Hakuna mtu wa kupinga
bana.
Sasa tumengoja stats improve.
Stats improve sasa.
Sasa ni stats peke.
You're not ready.
Mwajua
kwa sasa hii podcast tunaingia level ingine like... podcasting Kenya. Hata ninge encourage wase uko enje. Kuko na yo passion ya podcast. Manze anza.
Uli encourage wase. Sikisha anza kufanya matalks pale.
Mbaya. Yeah. TED Talks. Githinji Talks. manze kuko na pod. Kuko ta kuanzisha pod. Kuko na yo nini. Anja kuanzisha pod. Anza manze. Like demand ya podcast tuku inje. Like, ina grow mbaya sana.
Sure. Na siyo podcast peke pia... any type of
in general
content
creation. YouTube channels ni maze, do your thing.
And nikuja ku realize there are people who are doing good in terms of creating content and all.
Yeah.
Na say hata hawajulikani mainstream.
Hawajulikani at all.
Njana kina mkurugenzi Chugush nini all these guys Kabio all these guys.
Mm.
But then the guys with crazy views.
Crazy.
And then pia wewe wajui.
Na wajui by the
kajana mlikuwa mnanionyesha ngoma. And I was like, ngoma ni kali. Apparently, kila mtu anajua.
Kila mtu anajua. Sweetie. Haikuwa rahisi. Imagine maze, ujamaa jesikia ngoma bana. How?
Si jesikia ngoma iswaya. Jana ilikuwa my first time.
Maze, ni karibu isha gonga 20 million views.
But tumefika place Kenya, yanya, the content is a lot.
Yeah.
And the demand is even greater.
Greater. By far. By far, manze. So...
So hakuna ile kuori za ati utapata wase wa kuona ukijipanga fiti.
Yeah.
Utakuwa na mafans.
Jota other like in the podcast scene like kama sisi each and every week maybe kuna ule msi ameanza kusikiza kutoka episode 1.
Kwa
chiki episode 1 naongeza views kila wiki. Kuna msi na discover content yako as time goes by. Unapatadi kuna saa kuna podcasting ya wasa waliko wasanarani ya pod waliko nasema like every month kuna 200 new listeners like wanaanza kusikiza from the first episode. So hata ukichiki like ni kama content yako ya receive you keep doing your thing. Manze time yako ikifika ya kublow, uta blow manze.
Ndiyo sasa, alafu wasa kikama utasikiza hii episode yenye tunarecord.
Exactly.
Waone ni kali.
Yeah, then narudi to
the kurudi polo
previous polo episodes. Hey man, content creation.
Manze.
And mini content creator bro.
Kwaza nilipatia title fulani.
Gani yo?
Listener work.
Mm-hmm.
Hey, ina feel kama nisha fika.
Hey, umeitu aje?
Creative associate. Mimi kusijikiki.
Ushikiki.
Ah.
Mebaki upati office na pale jina kwa mlango. Bas,
dola ile designer suit.
Bas.
Na secretary hapo nje.
Hapo sasa.
Ukitaka kulipigia simu, call secretary. The secretary. Ala.
Bro, usiingie, usiingie design bala.
Isumbua.
Call my secretary, arrange a meeting. You know, arrange a call and I'll get back to you.
Sezi kwa, sezi kwa ndugu mzio kayo. Mimi wala sasa sikia. Eh? Una nalo sio na kupatia QTT. Call my PA.
Mm.
And then we'll plan.
We'll arrange something, eh?
Kwa utai kuja sema.
Wala yake na ni kitu boma nje. Alafu wase una hit alafu una change number. Man, like but SG but SG is really tricky though. Like kuna namba ya close wala as a close the new number. Na sasa kuna namba ya watu wengine. Sasa kuna kuna mseni nilimwambianga. Kuna celeb fulani anakuwa na namba yake kwa simu yangu. Hey, mseni ni celeb Kenya mbaya.
So
mimi wana ma status zake nini nini. So nilikambia best yangu fulani but then kwa namba ya mseni. Kaniambia uko show hiyo sina bahala wase. Ninyi watu wa umati.
By the way, nakuanga hivyo.
Come to think of it. Sasa kwa ukweli basi.
Kuna ya ubati na kuna ile ya, you know, close friends.
Yeah, close friends, wase. But anyway, do you, bana.
Unaona viti. Tukiwa cheza kiwao. By the way, good job last week with Steve-O. Sikudhani Steve-O anaweza tesa hivyo, but alitesa vizuri.
Hey, Steve-O alinishtua pia, amefanya job fiti manze.
Aliwakilisha.
Good pod last week. Tukaambia wase stay Taliban manze.
Muliambia watu stay Taliban.
Stay Taliban, stay dangerous.
Ndio jue nilikuwa busy sana yo week. By the way, the reason sikurecord last week, the real reason. Ndio nilikuwa mgonjwa.
Mwona nganya hindi ya ni ukweli.
Sasa nilikuwa mgonja. Hiyo wiki nilikuwa so busy. I think hata ndio maana niligonjeka weekend. I was busy, nilikuwa tu unaona ile design unawaka unalala unaamka unaendelea kuwaka.
Yeah.
Hivyo sikupata hata time ya kuingia social media. So venye ulinishow titled Stay Taliban. Hizi
ndio. Eh, basi nilikuwa nashangaa by then kujiona natengeneza ngao the poster ya the episode. Nikakushow by the title ni Stay Taliban. Kambia hiyo ni nini?
Like Stay Taliban. Sasa hiyo ndio kusema nini?
Kenya gani wewe basi? Like Stay Taliban.
Yote hata the whole week siku ya social media. So ila shangaa hizi Stay Taliban.
What are these?
Kweli Afghanistan sasa na Kenya.
Zilipingiliana. Bado sema ze Stay Taliban. Usifanye ujinga huko nje. Usisimpe. Usifanye upuuzi. Just Stay Taliban manze. Be you. Stay dangerous.
Kausha.
Kausha bana. Kausha kidogo. In short, kausha pale manze. Kwa unpredictable kidogo manze. Patoja nilikuwa naambia besti yangu jana. Like, mina chukia kuwa predictable. Like, adi in small things manze. Kani kenda kwangu home, kuna two routes za kwenda kwangu. Sisi tumia the same route kila siku.
Pia wewe sasa.
Mr. Taliban baya. Sasa nikiingilia hii route leo, kesho ndapitia hii route ingine. Ay, nikipitia hii route sana, naona, ay, kuna vile sana nyangalia sana, naonekana nijua jua. Natoka hapo. Hadi mama mboga siku hizi. Eh, hey, buda, siku hizi ni ana Stay Taliban. Nikiwa ameanza kunizoea sana nini.
The shift
siku zingine tatu hivi.
Kuna jokes.
Hadi place ya kununua nyama. Sasa buy nyama the same place. consecutively.
Aye.
Na change bana. Staying Taliban.
We don't want them to see your next move.
Ah, pana. Hey, manze kwa mysterious kidogo bana.
Azizi. Unajua mwanaume unajua ni loyalty mse. Ukianza na mama mboga ni hapo.
Uchange.
Yeah, ukianza na kinyozi kwanza hapo kwa kinyozi.
Kinyozi hatuwezi change.
Ah, kinyozi wangu nimemtafuta zimekuwa busy. Kinyozi anambia sinyolee na huyu mwingine anasema hapana.
Hiyo uwezi. Eh, msana zafanya nywele yako ile kitu manze.
Bale wanaume tunakuanga hivyo.
Alafu hiyo nywele ni kitu kingine. Akimesa hapoezi recover.
Eh.
Akinyo uwezi ongezea juu.
Labidi umevaa buff in the whole week.
Mazee unanikumbia story fulani hapo. Sisi kani maichapea za history kwa pod. Mazee tukiwa tu hii.
Ah, he kwenda.
Tulia niseme history.
Nilikuwa na chapea kinyozi yangu history last
week. Oh, nilimshua.
Nilimshua kinyozi.
Mwanzi tukiwa tu hivi bwana mzaya akaamua acha baista vya kunywana. Mwanzi history ya kupeleka watu wangu kinyozi it makes sense. Ni bae tu machine niko na nyolea hope. Sasa mzaya akabaya machine ya kunywa. Sasa hiyo weekend the first person in line kunyolewa ilikuwa wewe.
Of course. First one.
Kama kawaida. Mimi nilikuwa na watu in line.
Test the waters.
Sometimes I connect you start me kunywa kwa socket nini. Akapaka spirits kidogo. Akaanza kunywa. Story ni funny. Bila yeye kunywa tu hizi alikunywa pa juu kwanza. Alikunywa pa juu. Hapa kipara. You start me karibika.
Come break down,
manze. So kijana manda umebaki na kipara.
Na majini mekomba.
Majini mekomba. Sa yoko, uko mfuko mdoma, like 10 years, manze. Sasa, mse haka kambia, balia Marvin. Hii story ni fani.
Balia Marvin. Mwende kwa kinyozi. Apo tau. Mkiulizo ni nini? Sebe mulikuwa mnacheza na majini.
Msinitaje pahali.
Msinitaje. Misi kwa hapo.
Msema tuko tunacheza na hii kitu. Atikale balikuwa ninyoa kanyoa vibaya karibika.
Mzee alistay Taliban.
Msinichome uko nje bana.
Hiyo story ulimaliza hadi wa leo.
Hiyo story
uliona na kama vile kangu nikataa.
Sasa nilikuwa naisha manze bila mimi kunifikia baadaye nilifikia kwako manze.
Kana kaa, yeah.
That's enough lesson, manze. Usibadilisha your baba. Don't change your baba.
Babako ataka, babako ndio baba.
Manze. Utafanya mazingaombo huku inje bana.
Upeleke kwa baba
yako.
Anyway, manze, story ya kuwa Taliban, manze. We, mliongea story ya kuwa Taliban.
Yeah.
Na story ingine mli mention ya CBC.
Tuliguzi lia tu kidogo kwa umbali. Kama ile piripiri ya umbali.
Kafirifiri kwa umbali.
Kafirifiri kwa umbali.
Manza history ya CBC nimekuwa nikifuatilia. And I'm thinking twice about this, you know, fathering and parenting thing.
Unajua sahi CBC ni an alternative family planning method.
Exactly. I think inaweza work sana kwangu. Kwanza nilisikia ukisema ati wewe unafanya homeschooling.
Eh, manze.
It's nice. Uh-huh. It's cute. Uh-huh. It's good. Wewe fanya. Lakini mimi ni yule mwenye tapeleka mtoto shule 3 months.
Akae huko. Afungie huko. Wewe CBC manze usikizani nayo.
Ah, CBC hapana. Hiyo sifanyi. CBC. Ai. Nitoke kufanya job alafu jioni
na kuja job nyingine nyumbani.
Job nyingine. Alafu mm-hmm. Expensive kind of way.
Yeah, it's very much expensive manzi. Unaambia ubuy stuff mingi then unafanya. In fact nikaona unafanya assignment ya mtoi. Niko unafanya yo
home.
Junaambia usijui mchore nini, usijui mpeleka mtoi wapi, usijui patia mtoi ni abebe shule. As in, and then nile do una spend. Ai. Sasa mtoi nitamlisha. Kama nitambaia makids hapa hivi apeleke shule bana. Ai, nao ni upuzi manzi.
Bana.
Like, kuna vitu zina happen ni crazy. Alafu, kuna hivi ilikuwa na trend mtoi. Mtoi wako shule wana act sasa kama ni wanaoana. Hey, bana. Ataka ni CBC manzi. Mse ni mtoi bana.
Cha mama. Wanafanya cha mama kwa class.
Cha mama cha baba. Sasa imekuwa official kwa syllabus sasa. Hati ila mikuwa mnafanya huko chini ya nyumba. Huko nyumba ya nyumba huko. Sasa ini official. Cha mama cha baba.
Tukifanya hizo vitu.
Iko kwa syllabus bana. Hey, manzi nikiwa mtoi. Cha mama cha baba.
Kina Esther pale.
Nilikuwa.
Kina hizo. Kina Nelson.
Nilikuwa hot cake hiyo time bana.
TBT.
Eh manzi.
Ndio alikuwa baba wa nyumba.
Baba wa nyumba alafu na divorce unaendea mwingine. Kwa shikika manzi.
Kwa na bibi wa tatu, kila bibi yako na boma.
Ah basi kila yuko na boma yake pale kwa kona. Ah mimi yuko patriarch mbaya. Sicheze na mimi.
Hey, good old days, good old days.
Kwa ni learn lessons kutoka kitambo.
The practice got to start.
The implementation.
Talking of implementation. Kwa history ya CBC kuna yenye niliona ilikuwa ina trend. Mse ameambiwa ati with your, the help of your parents. Ni CRE sasa, tuko CRE.
CRE kuna CBC pia. Noma.
Watu wataanza kuambiwa tano hata intertwine.
Eh wallahi.
So ilikuwa inasema organize a crusade.
Yeah.
Chukua mapicha lile
watu kaprice kumtana watu wakoke.
Hiyo stuff ilikumbusha tukiwa watoi bro.
Manzi, but hata before wacha kuna mtu ali kill it. Yuko leo hivi.
Yule mmoja alisema due to coronavirus restrictions.
Sasa kuna mwingine alina to the practical bit of it. Alienda aka preach. Nitakusaka hiyo vidanda kutumia. Aka preach alafu kuna dem mtu alikuwa hapo akamwekelea mikono akamwombea. Wacha kile ile designer pastor nganga ila kutoa pepo.
Alafu akaanza kushake.
Akaanza kushake. Eh ali kill it manzi. Sasa sisi tukiwa watoi bado tulifanya hii kitu mbaya.
Ah buda. Tulikuwa mapasta mbaya.
Ah si hiyo CBC tungepata straight A. Hiyo si CRE.
Hata si A, A+. Plus. A+ ah hii ni proceed next level like.
Benefits of growing up in a pastor's house.
Exactly. So sisi tumelelewa na mapasi. Both our parents are pastors.
But
because dad is now a bishop. Of course kuna ile stuff ya watoi ku try to imitate
their parents
yeah, na kutaka kuwa kama mapero zao. So nakumbuka
tu. Ulikuwa uko pasi by this, ndio?
Ati?
Ulikuwa uko pasi at some point
ni. Eh.
Look at you now.
Si mbona siwezi kuwa pasi bado?
Bado na Shepherd Makondo.
Moving on to clean. So, nilikuwa uko pasi.
Your dreams are still valid.
No.
Ulisa Lupita.
No, honestly, Staki. Yeah. For legit Staki. Eh? Nipatie elder. Ama chairman wa church ama anything
ama but pasi.
Eh no.
Yes,
so tulikuwa tuna imitate ma pasi na hizo crusades.
Yeah.
Hizo time crusades was the deal.
Eh ilikuwa the deal.
Was the deal.
Buda zilikuwa zina chapa yana.
Crusades zilikuwa zina jaa. Kwanza wakiita speaker mzungu. Wale wase wa bonke.
Ah mzungu. Reinhard Bonke wakuja pale.
Crusade ilikuwa na jaa thousands and thousands of people. Ulikuwa tu unaenda unapichio pulpit yako hapo kwa open air
place alafu sana.
Wase walikuwa wanaanza kuja. Time ya kudance unaona tu vumbi hiyo place.
Ah ilikuwa crazy.
So of course jo hiyo hype na nini pia sisi tulikuwa.
Okay,
it's totally fruity wase.
Ah tukaanza wa crusades yetu. Crusades in quotes.
In quotes. Sasa kumkamza hai. Wakitengeneza the real poster.
Yeah.
The real poster.
Yeah, kutakuwa na crusade.
Of course imeandikwa mega crusade ama imeandikwa. Unaona hizo titles za kuchachisha
hizo. End time revival.
Exactly. Yeah, that's cause you look over variety of zai. Alafu hii side picha mom na dad tumeandikwa host
picha guest speaker
alafu guest side it was always on your left hand side your host on the right hand side
your guest
kako na wengine walikuwa hapo katikati with a smaller image
alafu my guest artist pale
hapo chini sasa. So sisi mimi specifically ndio nilikuwa nafanya hivi, nilikuwa nachukua paper na biro na chora poster.
Unajichora pale kama
gatuni. Najichora
pastor kwa jita aje
bisho la chora inside ya right na jieka na picha kubwa
na picha
alafu la chora tu katuni masikio kubwa nini alika hapo
pastor Victor Nderito
kwa alika bishop
bishop Victor Nderito alafu hapo kando mnichora kitu kidogo pastor Caleb Githinji
pastor Caleb.
Then kuna dem fulani alikuwa neba yetu. Ulikuwa na mchoro hapo. Alikuwa
worship leader.
Shiro. Na mchoro hapo prison worship leader. Crusade batata. You can't afford to miss this.
Kwanza hapo chini you can't afford to miss it. So the interesting thing ni ati wazee wakiweka poster like hata ndani ya nyumba tulikuwa tunaweka hiyo yetu hapo next.
Hapo next.
Na wako na shida.
Wako na ziwa.
Wageni wakikuja wanaona na say hey, ni nice.
Interesting.
Ah, that was fun, wazee.
And then the, the actual crusade now. Then tunachukua ma stools za nyumba na marini ma mwiko tutoka sasa mwiko ndio microphone sasa then tutachukua stool
ila time hatujapata the real mic
ila time hatujapata juu by the mic zilikuwa pale
zilikuwa tu home
so tunachukua hizo ma microphone tunachukua stool sasa stool ndio speaker stool tunafunga na la
kamba ya kufua ya kualika nguo
kuandika nguo sasa ndio ya speaker na connect kwa amplifier stool moja hadi stool nyingine na amplifier ka box tu
ka box ulale ndio amplifier
au tunatuanga injili.
Nakumbuka tulikuwa tunazala praise and worship. This is what I had never thought of until last week.
Walikuwa niambia
nikitengeneza
off air.
Nikitengeneza hizo poster. I had fun. Today what do I do?
Graphic design.
I do graphic design myself. Yeah. I do design, man. Hey, alafu tukianza crusade, kuanza na praise and worship.
Yeah.
We used to get the real keyboard.
Yeah, the real keyboard.
Although tulikuwa tuna connect. Yeah. Nani alikuwa na play piano?
Mimi. Nalikuwa nafinya.
Ulikuwa tu unafinya ovyo ovyo.
Finya tu ovyo ovyo bila
formula fulani.
Eh, manzi.
Sasa hiyo kipo hiyo piano si unataka.
Sasa nacheza piano mbaya. Like come to think of it.
It's David Cray.
What if this inasaidia?
Inasaidia.
Look at us now. See, we see the benefits. Hey, man. Hey. Back in the day, man.
Hey, I love Sasa. Praise and worship. Tunaambia shiroa imba. Bisi nge imba. Pastor Ibangi.
Pastor Ibangi.
Anakuwa kwa pale chini.
Ameketi chini. Ameshikanisha mikono pale. Anangoja kuinvitiwa. Now we have our guest, special guest speaker. Ametoka mbali.
Kwanza naweka tu mikono vile na unauma ndimu.
Unakunja muuma ndimu pale.
Koko la miwani unashikisha kidogo.
Unashikisha miwani. Now let us welcome our guest pastor. Tusimame kanisa. Tumkaribishe mchungaji.
Na by the way hiyo time hata kuna watu walikuwa nakaa.
Sasa kuna watu walikuwa kwa audience pale.
Na wazazi sometimes walikuwa wakuja kuona.
Kwa nini endelea na watu hii? Eh, tulitwanga injili bana. I think your time mzae alikuwa convinced sasa utakuwa ba pastors.
Of which
you're not far from it.
Sasa alikuwa wrong sana. So so manze after praise and worship nini tunafanya presentations tunaita watu ndio afanye presentation alafu wewe una invite
na ku invite
mimi na preach hapo
una preach bana I was sweat
ikuwa preach acha peace boy wewe
kuna nuru gizani.
I came to tell you
I really want to interpret you preach
for ulikuwa la interpret baby. Nataka tusome kutoka kitabu cha Yohana. Natoanga injili alafu afterwards naombea watu.
Naombea watu.
Naekele watu mikono.
Watu wajiangusha hapo hivyo kwa mchanga. Good old innocent days.
That was fun. That was fun. Guka alikuwa anachukia hiyo stuff. Alikuwa anachukia vile tunachukua mastools
zake.
Na makamba.
Tukienda kwake tunachukua mastools zake, tunaziconnect tu kwa nje, tunaanza kupiga kelele huko mbaya sana.
Ndio maana acha nyuna expose toy now ndio.
Yeah.
Like
mtoto mleavyo ndivyo kwavyo.
You put it perfectly.
Yeah.
Manzi, nakumbuka hata off sa crusades nini. Yeah. Tulikuwa tunaekeleana mikono tu jokes.
Yeah.
Ubaya yako uanguki.
Ubaya yako uanguki. Nakuombea na waguki.
Nakuombea waguki utae ku.
Eh, kwa mtu hii bwana.
Good old days
manze.
Hey, talking back.
Hey, CBC. But your general view about CBC ni gani? Are you for it or against it? Jusai gava imesema. Kuna so much upro about history ya CBC. Wasana taka ikuwe consult. Wasana sema, wasana sema like hawakuwa consulted. Stakeholders wata wakuwa consulted. Not. Kupet. Wanasema like stakeholders wata wakuwa consulted. Nini. Wazazi wakuwa consulted. As in decision imemekio tuna a certain board of directors bahadi. And then sasa gavana inasema through Magoha anasema like man, CBC is here to stay. It's going nowhere. As much itakuwa implemented na implemented fully. As in, opinion yako ni gani? As I said last week on the pod, I feel like Gava to make policies in boardroom meetings yani, bila kuinvolve wala sana affect na hizi policies. Na bila naifai hiyo at all.
Na kuget, I get your point. And I feel the same, especially with this government.
Yeah.
It's more about the clout.
the clout
around it.
Yeah.
Achana CBC.
Mm.
Your story of CBC copy paste.
Yeah.
Expressway. Nani alitisha?
Akuna sama itisha. Like in a serve the interest of few people.
Hii stuff imejengwa ndio atoke tusemange.
Alijenga
expressway kama vaja kibaki alibeba alijenga super highway.
Na wase wako consulted like benefits zake hazinaziko manze.
We'll have to pay for it.
We'll have to pay for it, man.
Unajua nisikia walikuwa nataka kujenga barabara ingine ya kulipia.
Yeah, Nairobi to Mombasa.
Gava ikakata. I mean si gava ya Kenya.
Yeah, US. US ilikuwa ijenga hiyo barabara.
Gava ilienda ikawambia tiyo kujeni alafu mkwe mna collect tolls.
Yeah, wakasema nah. We can't do that. And then it's crazy because expressway will pay for it for the next 27 years.
Bana.
So for the next 27 years, every time you use the expressway, unatumia 300 bob.
Mino no,
which they increase choka with time, of course. As in,
think of it this way. Ulionayo stuff, Australia and some other country in South America wanna demolish nini expressway zao, hizi za juu.
Walai.
It's happening, wanna demolish. Now listen to this. Because of traffic jams.
As in expressways na cause traffic jams. Na Kenya tunadanganywa
tunajenga ndio itoe.
Itoe traffic.
So, I say hizo ni traffic nini? Expressways zilijengwa like 20 30 years ago. By the time tumemaliza kulipa hiyo hizo ma toll fees na nini in 30 years, tume realize ni redundant.
East Africa I'd say D. Man. Ujo ungekuwa najenga stuff kama subways, rail tracks all over the city.
Exactly.
Kupunguza the amount of cars naingia sasa kwa barabara. Hiyo ni story ingine. Like,
so,
at least ingekuwa beneficial. Alafu sasa unapata fuel prices me skyrocket mbaya sana.
Acha tu, hata tuziongea.
Ojo like for, leo nimetoka Ruaka to Langata. In a record time buda. Juu hakuna magari kwa barabara. Hakuna traffic manzi. Wasa mwacha magari
ho. Hii gavai kiingia niliona ilikuwa 80 something.
Yeah.
Sasa ni 130.
130 bro.
In the space of 10 years bro.
Listen to this. Like sahi kerosene among kerosene, diesel na petrol, kerosene na kwa the cheapest, ndio?
Yeah.
Very cheap.
Mm.
But imagine sahi, kerosene is more expensive than petrol was 5 years ago.
Wait. Buddha. It's bad, as in, it's bad. As in, tukianza kuongea hizi vitu mina is a rant, because hii story ya kina nini, unajua kuna story hata utaki kuguzilia story ya kina NCBA nini,
politics kwa a delicate topic.
It is, but anyway, back to CBC, it's the same thing. The desire to say that we are the ones who made this change, but then doing it in the wrong way.
Yeah.
When I get?
Yeah.
Because ECBC, it's more expensive to both the schools and the ministry and the parents,
yeah,
as well.
Yeah.
Alafu pia ukiangalia, it kind of dilutes the whole idea.
Yeah.
Like, it's okay to choose something that you want to pursue, but then learn it on a technical level.
Exactly.
And I get.
Exactly. And then, like, as I was saying last week also, like, you don't know ki wanataka kufa ukiwa mkubwa. Like, what you're doing right now, hata siki ulisomea, acha ta raima, campus.
Ume change mara ngapi. Wacha liambia watu, wajua, I was the first born, so nilikuwa nafuatilia. Wewe, kuna wakati, ulikuwa nataka kuwa Nero Surgeon. Ukweli, urongo.
Ukweli.
Kuna wakati ulikuwa unataka kuwa fashion designer.
Nakubali mashtaka.
True or false?
But then like naona nikirudi kwa hiyo area fashion design.
Kuna wakati ulikuwa unataka kuwa Chief Justice of the Republic of Kenya. Am I lying?
True. Nakubali mashtaka.
And many others. Sasa unafanya
kwa gani bro? Bro, hata hiyo sasa nafanya sasa hizi kata ya apply kwa maisha yangu. Tuanze hapo. all over the place.
But it's the story for all of us.
Yeah, it's a story for all of us, man. Before ujue kina wataka na maisha yako and ujue ile path uko sure like ino nafuata. Ina taking a while.
Like, na nikaa kila mtu alikuwa ataka kuwa Nero Surgeon at some point.
Yeah, kila mtu manze. Kind of took a patient, see what.
A pilot. Sasa hiyo alianza pilot, alafu Nero Surgeon. Sasa hiyo watu wabiko mtumejaa huku nje.
Tumefanya
maisha
manduzi huku nje. Nchia tu manduzi.
Manduzi na uba.
But respect as a bitcoin.
Najua become by the way, so become a call demand because your cost is versatile Buddha.
Hey, mbaya. Unaweza fanya mjengo na become.
Walai, hakuna kitu wezi fanya na become. By then ni kweli. Kuna time wasewa kutuwa sense walikuwa na complain wasewa become wanapata job zao.
Juwase ni versatile
mbasa. Kuzuna wana mzewa kutuwa line yake ni moja.
Yeah, atoki kwa yo line.
Job wanataka mse ako versatile kidogo.
Yeah.
Unakafanya accounting na unaelewa finance.
Yeah.
Unaget, unafanya finance na unaelewa statistics kidogo.
Exactly.
Unaget, kuna yo diversity.
Yeah, kuna yo diversity.
Kuta watu wa marketing pale.
Mm.
Unaget.
Hey man.
Asawa become crazy. Ako... Man, do sidarao hiyo course.
Course
of bachelor of comfort. Sidarao.
Bachelor of comfort manze. Buda.
Hi, ni noma so the market Kenya ni crazy. Sasa wengi wafanyi chenye walisomea.
Hakuna kazi hapa. Okay, like but ina improve. Kuna mse alikuwa na argue by the way. Kuna history li kama plastic. Sijui kwa na hivida. Msame post ame record video akasema by the way mwaje kusema Kenya hakuna kazi.
Mm.
Akasema vile like yeye anakuwa na lori.
Mm.
Anapatia driver lori. Driver anaanza kuiba spare parts za lori. Anamfuta kazi. Usitenda alie hakuna drivers. Haya, unapatia mse kazi yako kwa nyumba ya kazi ya kuosha nini nini. Mse anakuibia kitu kwa nyumba. As in wasi si trustworthy huko nje. Unapatia mse kazi na kubetray tu in one or another.
Mm.
Alikuwa na argue out that hakuna people of integrity huku inje wakupata hizo jobs. Anasema like Kenya kuna jobs lakini wasa wakufanya jobs wala wasa wakona integrity.
Wasa unaza trust.
Same case na politicians wetu natuibia kienda huko.
Yeah, man yeah, ni like, culture, ni culture tukona.
It's the culture manze. So like,
yeah.
Hakuna integrity like in the people who are looking for jobs na wala wanafanya kazi out here.
Mm.
Yeah.
Without revealing my personal stuff.
Mm.
Of course nilisema nimeanza kuingia 8 to 5 juzi.
Yeah.
And I was surprised.
Yeah.
Zile vitu zenye kwangu
yeah.
is normal to people, it's extraordinary.
Kama
work ethic.
Oh like wasengio na kola.
Also wako like
what are these?
Buda mfanya fit. Niko like kufanya kazi
normal manzi.
Like what did you expect? Nilikuwa na option gali. What are the options did I have? Kumbe it's not like the normal thing to do.
Yeah.
So as in culture imetufanya tu dhani watch key stuff for ikifika ushaanza kuangalia time.
Manzi
time isongi nataka nitoke. Ikifika 4:55 hapo ni kama uko wasewa truck wa Manyala pale audio box
Manyala tuende toka so
audio box get set ikifika 5 wa huyo
toka hii kitu.
But sasa vipi nilikuwa sikuwa fanya hivyo.
Yeah.
I was surprised venye wasewa naona ikiwa big deal. Because mi nafanya job. Sijamaliza, natoka na sijamaliza.
Exactly.
Na the same way, nikimaliza mapema, mi utaniona hapo.
Utaenda.
Unaget.
Yeah.
So long as I've done what I'm supposed to
exactly.
do. And I've done it perfectly.
Yeah, you're there to do your best.
It doesn't matter ni sangapi ama ni.
Kuna hii kutu samba, inasemanga like, leo inaeta kusa kujipa leo, ama ijipe leo.
Mm.
But the constant thing ni kujituma.
Hey! Hey!
Eh?
Hapo umeangusha line.
Ah Buda.
Ah hapo umeangusha line.
Ai niite Gustavo.
Hebu rudia.
Leo inaweza kosa kujipa
uh-huh.
ama ijipe.
Uh-huh.
Lakini the constant thing.
Uh-huh.
Ujitume.
Ujitume.
Jitume bro.
Drops mic. Usiangusha lakini.
Si podcast ishi hapo. Like manze wewe jitume tu. Like ujui tu ile time itajipa.
Mm.
Unacheki.
You never know.
You never know.
Uh-huh.
Like hata vile umepata hii job uko nayo sasa hii. Ulifanya home say job just
hey.
Job tu moja kitambo kama yeah, job fit.
Nilisahau.
Ukasahau.
Nilifanya kazi yangu nikaifanya fit nikaenda.
The guy called you a whole much later kwa hey, by the way Victor, I have a job for you man.
Mse alipata opportunity.
Mm.
And aliniambia the first person alikuwa ni mimi.
Yeah, like
na get hiyo ilikuwa referral. Of course I had to do the interviews and everything
yeah.
which I did and passed. But the fact that alifikiria kuna mse alifanya job
na alifanya
fit.
Yeah.
Unaget. So imagine uko hapo unajiambia ah hiyo bata wadili people wamesifanyi fiti.
Manze form ni kujituma. Same hadi anywhere you are. Kuna history ya boys alikuwa na za mitumba.
Mm.
Akisema ngara wasemeni uko na mbaba.
Ini ya interview.
Hey, boys alikuwa na like umesema jituma manze. Hata miaka kuomoka ilifika. Ashaenda. Sasa imepatiwa 5-year deal na Divine Collections bro.
Eh.
Yeah, 5-year deal Buddha.
Divine Collections, sata siwajui, but sasa nimewajua.
Exactly. Like, was a constant K. Jitume.
Hey, umse alijituma though. Jitume. Very clever. Nimekuja kurealize kuna watu wengi huku down, they're very good at what they do but hawajapata hiyo opportunity.
Exactly. Exactly.
So come say hiyo marketing yake ni bad.
Marketing
story. Kwanza hata alikuwa amevaa dress, ndio?
Yeah, ali address pale.
Unaona ana lead by example. Unaozia kitu mtu hata yule anaweza vaa.
Eh man. Hata unaweza valia hii kitu bana. Alafu ako na lines bana. Ngara waseme kuna mbaba. Hadi mimi nang'ara mseme niko na mama buda. Mimi nang'ara.
Alafu anatoa nguo la yangalia na sema hii ni kama huko internship. Ah, uza lilibaba.
Atumalia ngara, we don't give about it, baby. Uza likani maliza ini. Akofiti.
Sio kama ule msewa, unakumbuka ule msewa, moja ni dhati, babe. Usinagoje ule
bidha. Oh, nimeona yo stuff, eh. Nimeona. Matu wakini uchichuma.
Uza likuwa like, moja ni dhati, babe. Mbili ni 60. Tatu ni 90. Nguo 16D.
Anamana hesabu inakata.
16D. Moja ni 30, babe. Anarudia.
But may realize like Kenyans unakwanga wasi wengine hardworking excess. Umai kuwa tau at 5 a.m. Uona lewa sana hustle tau at your time.
Bana.
Buda back in the day, ile time likuwa nafanya hustle ya kuuza fruits. Eh, hata mimi mepana mbanda in Nairobi. Mwaza vitu mingi. Likuwa nauza fruit salads.
Uza
ni mwaza kila kitu. Hadi vitungu. Nikuwa nauza fruit salads a while back.
Ni definition ya hustler.
Ni hustler mbaya sana. So nikiuza fruit salads, ilikuwa namkia Marigiti Market iko huko downtown.
Nakumbuka.
Kila time asubuhi. Na nilikuwa namka nafika huko by 6, nikidhani ati nimefika mapema sana. Bro.
Kuko kumejaa
kila mtu, malori nini. Wasa wanako busy, wanauza mavitu huko. Like Kenyans hujituma manze.
Kenyans wanajitumanga.
Kenyans hujituma.
Kenyans are hardworking.
Very, very, very.
There are so many things that are positive about Kenyans. Of course, no matter sikupenda ile ngoma ya Sauti Sol. Ile tujiangalie. Tukopa baya leo kuliko. Because I was like, yes, there are some things tukopa baya leo kuliko jana. But then there are some things, many things that we can say are positive about Kenya and Kenyans.
Exactly.
Because kaiyo kuwa hardworking is one thing. Because Kenyans work.
Yeah, somebody, crazy. I saw a video on YouTube ilifanya na mzungu. Alikuwa nasema, this is what makes Kenya special. Kwa like, hey, I'm interested to know this.
Special.
What special nini? Nikafungua hiyo video. Then umse kwanza kaanza kusema, it's not the animals, it's not the game parks, it's not the buildings, it's not the roads. Acha nikashangaa, then what? Akasema, it's the people.
Yeah.
Kwanza akapata na example ya vile, kwanza especially KOT. Akapata na example vile Kenyans who act in one, like in terms of could defend the country. Kuna ile time CNN alikuwa anasema ile time Obama alikuwa na kama Kenya. Akasema Obama is going to the hotbed of terror.
Hey, walingililia.
Then later all kuna hiyo hashtag ili trend, someone tells CNN. Na hiyo stuff ili trend from Kenya ilikuwa trend worldwide. Like Kenyans ni wasi, if you are together as one, like man, I think the our greatest asset the people.
True. Kuunite Kenyans ni rahisi by the way. Kumbuka hata time ya elections kuna matension nini, but also you'll find too the funny things.
Kigeri man.
Kigeri man. Hizo vitu zote.
Yeah.
So manze, be proud to be a Kenyan. Doesn't mean we don't point out the bad things that are happening because they are there.
Yeah.
But hey, at the end of the day,
when I'm Kenya.
Najivunia kuwa Mkenya.
Mkona
sema hivyo mkiwa shule.
Kwani kwa nchi nyingine?
Mkuu mnasema stuff. Najivunia kuwa Mkenya.
Eh manzi, like then kuimba hizo ma iko naitwa aje hii stuff. Leo to pledge. Nakumbuka.
I pledge allegiance.
I pledge my loyalty to the president and the nation of Kenya.
Aya tu kuimba ulienda
shule. My devotion to defend the flag of our republic. Eh, Buda. Ujo sasa ni kuambie, like, wewe ukuangi attentive wadi shule. Ujo na kuambia nga ikutu wa miningi. Like, wewe ni mtu mingine fani. Usikisagi class. Sasa mimi I'm very attentive, eh. Hizi vitu sikuwa na miss. Then niko shule nikuwa try out kila kitu. Scouts nini, I was all over.
Mm-hmm. Tulikajo kuingia scout.
Mimi nikuwa fanya chini ya maji.
Dadu besikia.
Nazima ningeneza mafanki za scouts bana. Wajua badizo mafanki. Acha tu, but back in the day wasi wakio naive, wasi wakio atoi. hizo ma camping za scouts aso akipika ugali alikuwa anaongeza weed kwa ugali tena sana apika ugali
Meru school ya shule inafaa ibaniwe disband that school. Kuna mzee nilikuwa naongea na weekend nikamwambia nilikuwa Murang'a haya. Okay, Murang'a haya is a good one. They bring students to our school, to our university. Murang'a haya, Nyeri, Kagumo hai. Ah, beautiful. Nikasema Meru school, akasema hapana. No, not that one. No, Meru school.
Mwangalie uone mimi na good product of the school manze. About you are doing good things manze. Life lessons we can learn from Meru. But the funny thing ba, unajua like nili spend 4 years in Meru. Atiko ionja mira.
Yeah.
It's funny.
Interesting.
Yeni kaa kwenda Kericho kusa kunywa chai buda. Ambo ishi Kisumu kusa kula samaki.
Kumbuka tangulela Kericho tukapatiwa majani chai.
Hey, nipo majani chai. Tulitumia kama kamzima bada.
Na hafu kuna story ulisema last week hata lezali ukumukangi. Ile your first day in school.
Oh, hey. Your
first day in Destiny Academy.
Nilikuangalisha Kikuyu pale.
Nilikuangalisha Kikuyu.
Just sasa, wewe bali umekuwa na nini, umekuwa kichukia your mother tongue. Sings a young age.
Stuki.
Juni kia mtu hii, ya nilita shule na kuangalisha Kikuyu kwa like, oh boys, ametoka wapi sasa, uwa nani, uwa kina nani.
Nakumbuka fitu likuwa break time nili, mabuzi wangu hapo, tumeenda, tumeza kucheza ball. Ile ball za papers. Hey, tumesakata. Hey, nikakuona hapo, nikasaye. Niangalisha, oh boys, ni bro mdogo, nsikia kia kwanza. Haa, nikakuita hapo, tukaenda, ukakuja, ukanyuza kunyangalisha Kikuyu. Nilili kagalia left right to make sure kuna mtu anasikia kwanza kuna mtu ameona iko like we bro huku
tangaki tu huku
ya chai baki yo
mimi penda Kikuyu anyway but and I don't know
guys naweza tukienda huko naweza kuonesha the exact spot
ulikongelesha Kikuyu hapo
hapo
kuibisha
the first day break time yani niko nadhani nilikona dhani ya uta nini ya uta pata mabeshte nini so I'll always have to spend time with you break time. Kini wapi? You surprised me.
I'm a man of the people. Ojo, funny thing, na nimekuambia hii stuff mara kadhaa. Wase, mi wagi otu na wase, mi ni introvert. Wase, wana sama, mi ni extrovert.
Ni ambivert.
Huh?
Ama anaitangu aje.
Ambivert. Uyo ndio katikati ya nini?
Ndio katikati.
Ojo, I'm 70% introverted according to ito ma test.
Nice so. Briggs. Ah, okay, 70% yeah. Apana inafaa kwa 50 something.
Sasa mnaju na mimi najijua kuliko bila malijua. Anyway, moving on swiftly.
You think so? Kuna before we move on swiftly. Kuna historia unacheki mse mwenye amekuwa kiuza hizo nguo mse amepata
hiyo deal.
Eh. Aliko amevaa skirt. Chiki trend imekuwa ikigo around fashion trends. Chiki ya the big fashion people nini.
Iyo Met Gala.
Vitu kaa hizo Met Gala nini. Wanaume wanavaa skirt ban. Reminds me of ile time mademo alianza kuvaa trousers. And the way there was a big up.
Ilikuwa big
story. Sahi mademoto wanavaa trousers.
Trousers, yeah.
If it comes to nitani yetu, to return the favor tuanza kuvaa skirt. Unavaa skirt.
Siwezi. Ni chapo na upepo kwa vitu zangu kwa chini manze. Vumbi ingie huko.
Ah, so serious.
It's doing this bara. I skirt bara. Inakubali ma jumps zingie manze. alafu baridi hapa hivi unachapo baridi miguu bana.
Una imagine inaweza fika point fashion imefika hiyo level yenye.
But je inaweza fika hiyo point?
Yeah.
Like wanaona wali ya skirt.
Wanaona wali ya skirt.
Ana crop top. Unaonesha na six pack yako hapo hivyo.
Ama one pack.
Ama one pack.
Depende kile yenye uko nayo.
But they like, ah, mi siwezi bana.
Na hizi unachikika hizi Scottish. Mesawa venye
zinakua. Oh, hey, but they kuna wasi hawa Scottish unavaliangalai.
Yeah, like
a Scottish suit.
Yo, Masai wetu, so unavaa shuka. From top to bottom.
Kuna difference ya shuka na skirt board. Nika tu kanzu. Kanzu ni kanzu. Kanzu si dress. Kuna difference ya kanzu na dress. Unaona? Ukivalia dress bana ai So imagine unaenda urino alafu unainua kidress
by that was called vikiria
ili hapana ati lazima uingie kwa toilet sasa manzi
sasa so na push your agenda kuvaa skirt bana tueleze vile tutaenda urino
ojo by the way nikwambia acha ni divert kidogo ojo ladies wananiambia a lot of lady friends niambia hakuna kitu like ila siku navalia jumpsuit
Oh,
una making issue your day with kunywa maji, unakunywa chai. Na mwenda just
tell a story.
Jumana ni stress bana. Ina meeting my strip kila kitu ukienda. Ukienda lu.
by the way, talking of such, like conversation yenye wase wagi about marriage nini?
Yeah.
About leaving the toilet seat up or down. Coming to think of it, nilianalyze your story back then when I was involved in that discussion. Yeah? Wewe kwanza una living yako hapa madam.
Yangu ni yako up always.
Up always.
Down for who?
Kuzwe ni mwanaume.
Yeah.
Mwanaume, it serves your interest to leave it up.
Yeah.
Kuzu kikazwa, hauna time ya kuinua.
Ya kuinua.
Unajua wewe kikazwa on the, you know, short cut.
Yeah.
Unaenda tu, nika bush.
You then shake it off.
Yeah, hey, so imagine unaenda unapata. Sijui you have to lift it. And then it's the other way around for ladies.
Uh-huh.
They need it down, not up. Because why would I have to put it down? For us, we have to put it up. And I get. So it's one of those classic conflicts of,
yeah,
me nafanya because it suits me.
Yeah.
Now nafanya because it suits you.
Suits you.
But
as in, adi kuna hii conflict ya toilet paper. Inafaa kuvutwa na side ya chini, ama na side ya juu. Une kanga yako aje. Ojele kuambia
kuna
yangu mimi weka side ya chini.
Yeah.
So I pull it down. Uh-huh. I roll hivyo.
Uh-huh.
So I had someone in my house last week. Mshale kuja aka change.
Change.
Nilikuwa nimeudhika. Niko like, bro, so what you talking? Nyumba yangu mazee si nyumba yako.
Bale pia yangu inakuwa down. It makes sense to down.
Mazee.
Kama inakuwa sijui this day. Leo nitapay attention.
Hapo angalia.
Unaona utu arguments dogo dogo.
Yeah.
Inakuwa based on perspective ya mzee.
Yeah.
Also angaliangi based on nini. Put yourself in other people's shoes.
Exactly.
Or toilets in this case. So, yeah.
Anyway, tulikuwa tuna move on swiftly.
Uh-huh.
Ala tumaize na historia. Kuna historia ili trend. Sijikani this come on last week. Yeah, Terian Chebeta mepost pale Twitter. DMs za boys alikuwa namkatia then.
Kwa Terian, kweli?
Yeah, na kwa Terian.
Uh-huh.
Then baadaye ana muomba job. Nikuulize swali. Umai DM dem hujui kuthrow lines zako.
Kutupa lines.
Eh.
Before I answer this question.
Tuonge tu kweli.
No. Before I answer this question, I must say, last but niseme, I am a changed man.
Apa ni kujudge manzi.
5 years ago, I was not the same person I am today. So I might have.
Ulikuwa jako wa DM za wasi.
Might have. Back then, you know. Campus manenos. Usiniambia ujai.
Aye, bro, chasa ni kuambia. Mi nilikuwa master, man.
We are the resident too, bro.
Tuko reform. Tuliombea wa manzi. Sae, we don't do these things anymore, manzi. Nilikuwa na slide pale kwa DM, manzi. Mbaya. Alafu za mimi nilikuwa na lines manzi. Acha niwasomee DM fulani hapa nilitupanga.
Ala.
Man.
Anaume chukweni notebooks.
You can't ipata.
None from the master.
Siwezi access.
Ilikuwa IG ama? Well,
let me try. Ilikuwa IG. Ilikuwa last year time ya nini? Time ya corona. So I was idol manzi. I was very idol. So kuna audio fulani nilimuona tu pahali. Then likamo why not let me throw ilikuwa smooth though hopefully nitaipata haraka
cha tuone guys ni DMs na scroll side to page 20
DMs zangu ni mingi
hey bro punguza
kasheshe azibatizi ni DM za business deal.
Kuna business deal gani kwa dog
azi like
is it picture za madeza wala provide picture
yeah pana wala uji place wabaya furniture nini stuff kai so mama frames
wala ni madeva la kuzia ni za hatu
hey na watu wa jipingi ni nizangu hapa hivi. DM zangu.
Na blue ticks tu.
Na blue ticks.
Kulaga blue ticks bro.
Ah, sasa acha nikwambie, nini? Acha nikwambie the back story ya idea umeipata. Sasa
mwaka ni
2020 wakati kwa quarantine ime hit baya sana. Uko lonely in the house. Sasa udem alikuwa ameweka like pale kwa bio yako ya IG, because you believe nini. Sasa alikuwa ameandika pale my DM is a safe space.
Uh-huh.
Aye, nikamua. Chani slide basi. Nikaingia nikamwambia, since your DM is a safe space, I was wondering how safe it would be to take you out during this pandemic.
smooth operation.
I knew what I was doing, Mazi. I understood the assignment. Aka reply akasema, smooth, akacheka bana.
Yeah, she did sweep off her feet.
Yeah, she did it at Manze, for it, at your date.
It was deemed unsafe.
It was deemed unsafe. Eh, alikuwa na kumza na shoot show TV hapa, na nani shoot pass.
Alikuwa na smooth only player. But just sometimes the poor well okay big. No, we are an experience. Ama ni yele la kuja kupiga character development.
But nilikuwa idol sana hiyo time. But yeah, nakumbuka hiyo time tulikuwa home mshako. I was idol nikamua, man, why not?
Man, actually.
Yo, ulikuwa the last time nili backfire. Ilienda fit sana. Ningetaka kupasiwa maybe ningekuwa mbali sana sasa.
You're no longer lonely.
Ningekuwa in safe places.
Quarantine ilisha.
I'm no longer lonely. I'm doing good out here. Manze, but nikuulize. Unaweza date them off IG ama off Twitter through DMing them?
Acha kwanza nikwambie kitu. If I meet a lady, na nadaikuwe continue the conversation, I want to play the long game with them. I would rather take their IG than take their WhatsApp.
Ah.
Yeah.
Why?
I would rather take their IG than their WhatsApp.
Muna si WhatsApp?
Because for me, WhatsApp, ushaya na ukiwa talking stage, the moment conversation imeenda WhatsApp nini, inaanza kuwa dry.
Oh yeah, true.
Alafu IG inanipatia chance fit is a conversation status. Unaona reel fulani hapo, imeweza hii.
Tupapala kwa DM.
Zima stories inaanza hapo. Una get?
Yeah.
Alafu kuna ile notion mentally uko like you're almost there, but you're not there.
Exactly.
Because ukiwa na WhatsApp number, dika ushafika.
Mm-hmm.
Una get? But so long as I'm called that
bado kuna space, something you're chasing.
Both of you mna feel, bado mna put effort.
Yeah, true.
Kuna kuanga na ile mentality, ukisha pata number ni hivo.
Yeah.
Of which ni wrong. But your mentality, ukisha pata number ni hivo. So, unacha kuput effort. Dem anaanza ku nini kwa defensive kiasi, una get. Katika uende pole pole.
Yeah.
But IG, hamwezi pigiana.
Hamwezi.
So, bado kuna hiyo space.
Wait, hold up.
Squeezy unaweza?
There's something new squeezy. With unaweza call mse na IG. Nilikolwa na mse juzi nika like, what?
Okay.
Hold up in IG. You can call mse na IG, you can call mse na Facebook. And the quality of the call, man. Nilikuwa like almost kusema santa kwa na call mse na IG. The quality of the call on IG ni crazy.
Go try it.
Go
try. How do you do that even?
You just go to the DMs. Pale juu kwa DM kuna option ya call. Yeah, yo, kuna yo icon ya call mse. And then the quality, man.
Hey, normal.
Crazy.
Interesting. But anyway, niliacha kuingia DM za mademo vyovyo. Nowadays, kaa sina kitu menipeleka hapo.
Man, we don't do that siku hizi. But like, kuna hii trend siku hizi, like, wachiki vila asana meeting on exchange numbers. Like, siku hizi asana exchange IG handle.
I'll much rather that.
Yeah, like, was, hey, go follow me, ama DM me on this, manze. Let's do this. But man, if
the interesting thing in Akwanga, the DM alafu talking stage ka collapse, akianza kurudi, Akwanga weird.
Wale Akwanga weird sana.
Like, huko tulitoka. Ata sikumbuki what kind of ball I was back then. So, sijui which character
I've evolved. I've evolved, manzi. man, crazy. But manzi, to all the ladies out there.
Your DM is open.
My DM is your safe space. Don't follow me, leave me alone. Go
follow at my brother and I.
DM us, actually, like, kulikuwa na hii fellowship nilikuwa a while back. Then kuna run hiyo page watu wawili. Then kuna dem fulani ame DM hapo. Tuko nafanya deal fulani na something to help the fellowship. Then all that time another one again na mimi. So amesema vitu mingi sana. Na mzee mwingine ana play sasa. Ame character mbaya. Ame play. Ame anua mazuri hapo. So umse ako like I think ili tu mse baadaye. Hey, but then naweza kuwa siongea na Caleb juu si page yake. Akani call. By the way, Caleb, I'm talking to you right on the fellowship page.
Hold up. Story gani?
Story gani? Ah, man, man.
That's all you do.
Alikubali tu matokeo maze.
Interesting thing ni kaa angi end up na huyo boys.
Yeah.
Mwenye alikuwa na reply DM
zake. Walai, akithani ni mimi niko tu hapa hivi. But anyway, manze. Ah, that's a good one, manze. It's good to have you back on the pod.
Asante sana. It's good to be back. I'd missed doing this.
You've missed this, eh? Manze, thanks guys for listening in, manze. As always, tuna appreciate mbaya sana. Kama kawaida. Share, manze. Ikikubamba, share bana. Itambe. Pale IG.
Itembe,
manze.
Yes.
Share to all your people, manze. And we will appreciate, manze. Shukran sana. Adios, muchachos.
Asanteni sana. See you on the next one. This was episode 14.
14?
See you on the 15th.
Yeah. My name is Kidenji Mutahi.
And I am Derito Victor. Sasa, acha nikwambie.
Niambie.
Mimi naenda pale kuzima nini? Monitor yangu. Of course, unafinya control, alt, delete. Unaeka, sleep. Sasa nika notice monitor imelala. Lakini keyboard bado. Nikajiuliza mbona keyboard ilali. Kumbe iko na 2 shifts.
Ndio mengia 50 up. Inasema atageta raka. Madikali. Otonga busy jokes.
Wewe usijali. Bora ziko. I have a collection.
No, man.